lesa uwa wa muli ifwe enamu kuluta chepelu amaka nangu pano nokio lesa uwa wa muli ifwe enamu kuluta chepelu amaka nangu pano nokio eutu sungili la mulwendo lwe sura wina Kristu eutu bakili la mulwendo lwe sura wina Kristu lesa uwa wa muli ifwe
lesa uwa wa muli ifwe
enamu kuluta chepelu amaka
nangu pano nokio
lesa uwa wa muli ifwe yo
lesa uwa wa muli ifwe
enamu
Abapepi ukutu chingilila na kutuluila epo ena langa makaya kwe nokutupelo kuchifya epo ena langa makaya kwe nokutupelo kuchifya nango bishupe
ena tawa kutali abapepi
ukutu chingililo
Nango
bishope
Mukutu
chingilila Chimone kwa kushupepi imwe tukatika lesa alina ikwe panono panono tuleya kumusumba wabula yo kuyo lesa atulaya
nangwicharo chimone kwa kushupepi imwe tukatika
lesa alina ikwe
panono
kumusumba yo Lesa aina iwe Epano
Kuma
samba
yo Kuma samba yo Lesa atulaya
Nangwe chanda chimone kwa kushupepi Imwe tukapika Lesa aina iwe Panono panono tulea Kuma samba wabula yo Uyo Lesa atulaya Mubulendo wabo Bapitile mukyakosa Ikyatapata Ikyashupa Basuka bapika mchalo chavula yo Lesa avala ile ifwe bene tukapika lesa twasendaye na mukulu na ifwe bene tukapika lesa twasendaye na mukulu ngebyo asungilile Walulumbi uyulesa walulumbi walulumbi uyulesa walulu walulumbi